I-Democratic Alliance kusifundazwe saKwaZulu-Natal ifisa ukudlulisa ukhayelisa okusuka enhlizweni kubafundi kabatibikuletsheni wango-2024 ngempumelelo yabo enhle kakhulu. Iklasi lango-2024 likwazile ukuzuza izinga eliphezulu lokuphasa emlandweni wezwe lakithi engama-87.3%, okubufakazi bokubekezela kumfundi ngamunye uma kubhekwa izinselelo iklasi lika-2024 edlule kuzo. iKwaZulu-Natal ibe isifundazwe sesibili ekwenzeni kahle ngo-2024. Ubufakazi bomsebenzi omkhulu owenziwa esifundazweni kanye nokwenza ngcono kwemizamo yokuthi abasebenzi bomnyango wesifundazwe baziphendulele bekungenzeki kahle noma kuneyinkinga. Phakathi kwezinye izinto ezizuzwe yi-KZN, i-KZN izuze isibalo esiphezulu sabafundi abaphumelele ngama-bachelor pass rates abadlule ku-84,000, yaphinde futhi yenza kahle kakhulu, yathola inani eliphezulu lokuphumelela lilandelwa i-Western Cape, okuyinkomba yezinga lokuphasa elikhuphukayo. I-KZN iphinde futhi yaphasa ngo-89.5%, nokunyuka lisuka ku-86.4% ngonyaka odlule, okuwumsebenzi omuhle kakhulu. Umkhanya Kude Education District la esifundazweni saKwaZulu-Natal uyisifunda sesithathu kuyifunga ezu-75 sezizonke ezweni ngenani lokuphasa elifike ku-92.8%. Ngempela umzamo oanalisayo kubo bonke abathintekayo, siyakwamukela futhi ukugxila kukangqongqoshe uGwahube ekugxileni ezingeni lokuphasa ngaphezulu kwezinga lokuphasa elingavuthiwe. I-Democratic Alliance kade yenza izicelo zokuthi sigxile ekusebenziseni kanye nabonke abantu, imiphakathi, yikole, othisha nabafundi kanye futhi nabazali ukuze sikwazi ukusebenzisana sinyuse izinga lokuphasa ingane zethu zikwazi ukuphumelela empilweni zabo.